hamba nawe, siye bumnandini, sayojayiva nawe, celebrate impilo, sibonga umdala usiqinile, sibonga ukuthi sibuyile, mthandazo yethu izwile. Bebo kangishiyi hamba nawe, siye bumnandini, sayojayiva nawe, celebrate impilo, sibonga umdala usiqinile, sibonga ukuthi sibuyile, mthandazo yethu izwile. Bebo kangishiyi hamba nawe,
I'm a driver.